Kileta papara unachwa na muda ila Nafirisha biashara waga ni ruga so wake up Kesha kwa swara cha kuruba brother madhara Kosea kuchagua waga ni makubwa bunda Kabariki tumekua litujiongeze Atua zwe mo mbele ya do tujisogeze Hapo kinileteo bisho na binkweleze Kwa matiangu na thamani blo Kuliko kutemea bola ni amazing headache Wakati swa kutaftana Pesa zijionekana ni pressure za mchana mchana tari tu Mleza chati mnafureshana Wazi mnacholeshana hizi kazi na story pana tukaze supu Na kuvutana huku kujitafuta ngu mkwenda semu soji wakatu Ila kwanolewa tu Takumbuka kuwa kuna friendship ya wanyonge na mungu watu Alafu Usipokaza utoke ulipo hawendi Na ulivo simpo tazusha uyu pipo ajipendi Cause hatupo wengi pasipo shikika Tumeshika na pasipo fikika Tumefika Oh my god
Sio kila ilena tochi kwenye kiza wezi pote Hata mwanga unapoteza
Huh? First, get the money, then respect, then the power Then woman as a flower Tia urumo baki chawo, baki nyumo na pagawa Of course, hatufanani la kuchinja ngombe ajiri ya ngozi Tuwewezekani Takufo jala mbivu koji so mine ujoni Haukomia, iswa sometime you need to be alone Ishu simango, kufo sifiwe, shujaa komia Futba choze kwa bado analia, diafike mushoni Pamono toto na choreka Upia mjuki nyume cha kushoto na kucheka ni kuria Tazama tunavoikazia njia Mbelo loka tatu wa shika, fwa na shikwa na kichaa So what the f-
Ama ishe ha hava tukwa Nga dafiri Kika na gitole tutole 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 Mara vanu vato kubana Ama ishe vato bana Kalele ma Eke kalele ma Kuchuwa kihela tukuma Nga vamu hava hobi Na hava uisa
Sio kila yena tochi kwenye kiza
Hati kikuwa uisa tu
Hata mwanga unapote
Kimwaga chose to naruzi kago Cause no one knows you are real struggle They only see you are trouble Japo mechi hii yaishi Yani ya sisi na mawazo vikwazo na sisi So don't take it easy man
Tongo records
Me in London
Nisha na hiyo